datimsafi.com.
Wanangu minto baba kiasani, wea wauni minto baba kiasani. Weneja nadai yeti yasani amebakwa, nasizwa nadai yasani ameruka ukuta. Hamjajua kwamba mi baba kepoti, wea kudade kinare kapila mtani. Meja lazima utasema, lazima mtakimbizana. Wauni, wauni, oya e, oya e, oya e, Viru, shika we, oya mwanangu naona mnamsingizia. Au kisa uko nyuma kajazia, mmefanya mademu na mkimbia. So kinyonge wanangu mnakadiria, hiki wako macho lazima sawabambia. Meja lazima utasema, lazima mtakimbizana. Wauni, wauni. Awida six biliba, baba Hassani hapa. Anakubali sana anako mtizi weki brandi. Awe Pedro, awe China Mr. Broken, awe Ashimu, awe Tapesa. Anakubali sana Miliki, awe Adinyau. Anakubali sana mwanangu Mukoko, awe Muba Delevo Amkoa, awe Lapsokan, awe mwanangu Bijam, awe Siwizi, awe Japa. Anakubali sana mwanangu Kenzo Hadi, mwanangu Kirismat, awe Abu Kenge, awe Daja Cheni Kiko, awe Tesla Wendy, awe Adiboy Kazola Bro. Anakubali sana producer Viru Designer, awe Mr. Odiki. Pigia sasa, pigia, pigia, pigia.
Download kupitia datimsafi.com kupata nyimbo mpya.